You make me puke looking at you.
Yo.
Just get lost.
Yo.
More music on afroflavor.com.
Okay. DJ Alfred J on the beat. Bagai guy. Max low niko no. Love ya kani wena ile kwa muko weko. Kwa uka ya kafela wena ukana pula kau. Kele ishengu nuka love inge terminator. Mafone bloku ahusana ni ya peji ngika. Siliki kuta kunane kakufuse kisa. Madisappointed unifanga nani lirisa. Litino kina ape wena nakutinisa. Anile out bagai no pulisa.
Yavu ya kaku wena ifelile. Squani panga blonde mato. Yavu ya kaku wena ifelile. Squani panga blonde mato. It's too late.
Enangwa panga dalama iseni nkondo.
It's too late.
I'm tired with you, leave me alone. Nikatezi kiyoga, leave me alone. No more love, nina for me, I've gone. Kibaba kata baba shwela Max Lawn. Love ya kani wena fakele bunga. Mupaso bono niyeza kele vununga. Kele nisila nile mwabuse wanuka. Makazi baka kusengana ngele muka. Nani wena mama kele luka puka. So far.
Love ya kaku wena ifelile. Skwani panga blani madawa. Love ya kaku wena ifelile. Skwani panga blani. Love ya kaku wena ifelile. Skwani panga blani madawa. Love ya kaku wena ifelile. Skwani panga blani madawa. It's too late.
Enangwa panga dalama iseni nkondo.
It's too late.
I'm tired with you, leave me alone.
You know what this is? Of course produced by the one and only me,
DJ Alpha J on the beat.
Touch me.
Exclusive from AfroFlavor.com.